Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wade lamariki ka. Seko ane dongo ade kene do farafina foli. Ane mu mi nyokon soro kene ka atinge ana banmake mojibo damini. Ne jamu kanye au bela jide ka jija jamu kanye akana fwako. Sabula nimi talike an dambe deka.
Yo, farafina foli, la menikela o farafina foli asigirani wagatini na ntirike ntirimuso imana soro yoro fenfela au danse kene konna la. Awere ya famia au klube Modibo Dembele kumakana kabi Washington DC ambe studio ta ani flanan konona la balma o ni wakati na negenye konanton sukomada fe obanfe obebe mali la negenye kelema kileganfela la kene asigira ambe sura anga 102 FM ka anibe bomako anga site o www.voabambara.com Farafina foli ale voix de l'Amérique sekuni donko jamukaye mumbeke arabao araba ni abelasi au denke na obalmake Modibo Dembele fe bi amena kuma muneka bi amena kuma jamana ereka nakakoro kaunga ni doko kofa kaunga ni bakaun mko chama mbafo baro kauna wali makuma ngula bo bafo ko a kanu nuntiseka sebe kanu nun ko saria jonjon tula kuma in chendo wa wali machente wa yasa kaseka familia soro na anye wili wili bla ni kanu nun dombaga bado ma sultu bamana gantala Oui, ambalmake Simplice Kabore ani ambalmake Salif Soura ni jamoka en konna la amena kuma di modo fenema munum bin wa Claudia Uma awre ba do ni ko farafina folia konna la ambe baro chama feneke foliduma atena fo o feneko anglican ko yelema ko ke bamananka en andabina cinema wala sa ambalma o awre ya famia ambe kene amba anyama FIFA folo ambe kene di munwati na basse ku kwate aleni ablay jabate o joraka donglim dani oye Wele, let's go.
Kenya Ngo alakana ke alakana yake wani ala yake abana se diye famata la kelembe ko fasa ya timanyani ali basa ya timanyani bamana araki ma be malode be mada maloju kan bamana ade jenga amana
awari ya famia sigara kana kene kono ntwe baseku ani Abdullahi Jabate anga foli buye ni wakati na jemuka au sigara anga foli be anga fans club nyemo bay ni oye Jacob Jabate kabi maliko nala nyemo kro fene ambu fene fo Musa Alpha Traore Balamusa Keita Umar Isiaka anga bi invité ba flani oye ambalmake Simplice Kabore ani Salif Sora amena kuma duma ni wakati na Simplice kake na kosebe
ani bara ani ke ani kesri muri fotambele
eh ujara ni kosebe Simplice anga bi babu abe akuma yamba me kuma chama doba fo jamana fakan wani bakan ko a tiseka seven walma ko ko kura munun bolendo sisa ani ko nun te tanyo fe o la ni wole blaima ani Salif Sora lefne bambule amna kuma dama eh yani kan njabi fo le biseka yere ko fo la meni kala yani kasoro kan ni ngali jabi
awa poli ani wale imandon obeka takala me boka bela jele ma sewa amerika la me boka dunia pam pepe ta poli kren kren kata kulu fina bela jele ma ne Simplice din jamu kabore nye ngo kalande nye nye nyine ni kela ye awa amedai
ujara nye kosebe ambalmake kabore ambe delika ni kuma imeka foku fakan wani bakan chama bafo na imisalita bamana kana kati seka sebe ebe jabili dimendi Mahoma Mkunab.
Awa, first of all, Akuma Koninte, a Mako following in Yerebe, Aunyarebe, Angapara Shinebe, Arekonya in the Pau, Koso Abe, click the emission ye, Samo informe follow, Okorokuna Koni, Okote Kula, Yankania, Koroku sensibilize, Kosame, Guaraufanaka, Guara de Conference in Itakunkele Nuga, Kairako. Dunia fin de te minti seka woloma anga kauna o fente mfefeu ni e kan desele ndro iba so kantiki de desera note kan ferele do ka dunia loni bela jele lamara o la jabi e mi edro anga kau abe seka loni bela jele sebe ape
o jara nye kosebe ambe an kotro mabo sisa kanye si ambalma ke Salif Surama Salif Klobana
awan kloba wala morbo
ibora ka ambalma ke Simplice Kabore la mesa alifne ye fakani bakam doningana bado efna yodoi ipsiki yere kufa la menikela we anika jabili dama ni kumaina
moro bombe yere fofolo mbe viwa la melkela bela jele info mali konan mali kota bien roero wala ne toko Salif Sora aere anka tone bambulo ambe faso kaunda fasa amba wele ko faso kaunda fasa liton mafala anga la yini re anka kelebelebele tun wala sanga kanunun de kadu bala kodo ko officialize wala okore ka jamana ka baraka nwe odo tun anka kelebelebele anka sere sumba kura mi ni o barabe sisa u ya jira ka fo kanunu officialize la okono okore sisa nyaka ka simuma de ka baraka wala wala mbese ka min fo sisa anka kelebelebele sisa ka jamana de onde la sensibiliser wala ko la famia ka fo ko kanunu barabe saka kula jamana fana kanka mugo do ala kwa beda wo la folo
jara ko sebe ambalma wo frafina folia be senani wati ni na nga foli bankan baga be ambe kuma di ambalma ke